Chemicali.
Kill it.
Kill it. Kill it.
Yo, Papa. Hey, Jojo. We back in the business.
Usinyone nina drop kwa mta ukadhani labda sina kazi nzuri ya kunifaa. Mina job ambata nifanya kesho ni wastar. Sina mob ya kushine cause I dream too far. Esh kwenye maisha nila otter so sanze kunidisi nikijaza cho. Unaisi niraisi na vojaza show. Weti weni kemikali ya better than no. Nateleza labi dada kaza buri. Na utoweza kizazi changu jeuri. Na analegeza wakikaza misuli. Think I'm not cute baby na nana muzuri ha. Na kaza mpaka sidiria. Mtasugua gaga na masufuria. Mana chemical na brother lo watangulia. And the better the gaga the way I'm here.
Kila lala mjibange
Mikale.
Wachawi mkawange
Mikale.
Kuna wakumdodosha
Mikale.
Kaili hata kuporomosha
Mikale.
Kazi tukuchanga ya madawa. Hili mambo yake yawe sawa. Akirusha kete mnapagawa.
Nimekane mesizi maniga ni wanafiki kichizi. Sichani na mawaki squeezy. Chemical ni light balo chemical disease. Wanachana chana tu our goddess. Eti my baddest. Mina chana boo and a goddess. Fanyi for fame nonekana ni wasaje. Washa chafua kiwanda. Sina muda bla bla kujipanga. Sina muda wakukaza mikanda. Vitambi karanga na biaza kudanga. Nina muda wakusaka tuhela. Wanangu ni machizi machizi gisela. Kizi kosa nina piga kapela. Natulia kichizi kichizi gisela. Nina muda wakusaka tuhela. Wanangu ni machizi machizi gisela. Kizi kosa na piga kapela. Natulia kichizi kichizi gisela.
Kina nada mjibange
Mikale.
Wachawi mkawange
Mikale.
Kuna wakumdodosha
Mikale.
Kaili hata kuporomosha
Mikale.
Kazi tukuchanga ya madawa. Hili mambo yake yawe sawa. Akirusha kete mnapagawa.
It's chemical, chemical like chemical flows, chemical mingi mingi. Mwana lubao. Nasitaki, nasitaki kubato bato na watoto. I got you back.
Let's take over the game.